Imyaka irindwi irihiritse abahoze mu kirwa cya Bushongo mu kiyaga cya Burera bimuwe. Muri icyo kirwa nta gikorwa na kimwe cy'iterambere cyaharangwaga. Kuri ubu batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rurembo mu murenge wa Rugarama. Kuri bamwe hari impinduka zifatika babonye ku mibereho yabo. Bwana Vincent Mpariyimana niwe mukuru w'umudugudu wa Birwa, nawe yahoze atuye Bushongo.
Tugereranije n'uko twari tumeze mbere, ubu niho bihagaze neza. Icyambere urumva urwo rusaku rw'abana n'abari ku ishuri. Icyo gihe kugira ngo tugire ubwisanzure byari bigoye, ariko uyu munsi wa none ubu ngubu nshobora kwirirwa mpinga ariko mu mugoroba nkajya kugura ibyo nshaka kuko isoko rinyegereye. Ariko mbere twabanzaga kwambuka ndetse rimwe na rimwe tukabura ubwato.
Mu kubimura buri muturage yishakiraga ubutaka leta ikamwubakiraho inzu. Ubutaka bahoze batuyeho buracyari ubwabo. Kubyaza umusaruro n'ihurizo rikomeye, uyu ni Emmanuel Maniriho.
Leta umwe yadutekerezeho iduha ubwato. Nubwo yabuduhaye, ntabwo ubwato bumwe bushobora kwambutsa abaturage 430 kugira bajye gutunganya ubutaka basizeyo. Bityo usanga harimo ikibazo mu myambukire gusumba uko twambukaga ari nk'babiri tuza hakurya inaha. Ugasanga ubwato bugiyemo nk'abantu 120 kuburyo habaye impanuka n'ubundi twibuka abaturage bose bashize.
Amaganya Maniriho arahura n'ay'umuturanyi we Valence Uwimana.
Baravuga ngo nibuza kwimura umuntu ugomba kumwimurana n'ibyo byose, kandi aho yarari agasumba hahandi yarari. None rero twebwe baratwimuye, ubutaka bwacu bose naho babuhudufatiriye. Naho bataturetse wenda ngo dushake n'abashoramari wenda tugurishe iriya, kuko twambuka bituvunye ku buryo n'abantu baza banashira bari no kurohama. Ari udukwi, ari utwo kurya, twose ni iriya tudukura.
Benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ku mibereho ya none n'iyo bahozemo mu kirwa, kubimura byabaye kimwe, gutera imbere bikaza ari ikindi.
Kera niho twari dufite amikoro, naho ubu ngubu kubera ubutaka bwacu yemwe hari n'abatanahinga kubera kuburaho kunyura.
Twasubiye inyuma cyane.
Gute?
Kubera yuko twari dutuyeyo tugahinga tukeza, none ubu bari guhinga ntidukureyo na busa. Wafumbira hakurya y'ingezi mu mazi, kugerayo ni ugutanga amafaranga ukajya guhinga.
Mu bijyanye n'ibikorwa remezo turabifite, ariko iterambere ryo mu gifu wapi.
Abo Banyarwanda bavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye babona abashoramari bashaka kubagurira ubutaka bwabo kugira ngo babashe kugura ububegereye, ubutegetsi ntibubyemere.
Fanga iyo habonetse umushoramari, akarere karitandukanye kaba kemera ko tugurisha ubutaka bwacu. Kindo byakumva ukumva barakubariye ngo iyi nzu ngurimo ishobora kuba ihingana n'ubutaka bwayo. Ibyo rero ntitubyemera. Ubu butaka ni umuturage ubwe wagiye abutanga, yabura ubushobozi wabufatiye akamukurikirana murega. Umuntu yakomeza kudindizwa n'ubutaka bwe buri kure bataramuha umushoramari wenda namugurire tugure hano hafi hatwegeye.
Kuri iyi ngingo umukuru w'umudugudu wa Birwa asa n'utemeranya n'abahagarariye. Icyakora nawe yibaza impamvu abashoramari batangiye kugurira abagituye mu bindi birwa bikamuyobera.
Abaturage tumaze nko kurambirwa kwambuka buri munsi, ugasanga n'ubundi ku byerekeranye no kwambuka nta kintu twaruhukiweho. Tukavuga tuti ese kiriya kirwa cya Kinoni ko kirimo kugurishwa kandi icyo kirimo abaturage, ariko twebwe n'umuntu uje tukaberwa iyo yarengeye.
Abibutsa Bushongo hari icyo babona nk'umuti urambye kuri uhuri rw'ibibazo bivugarije.
Uje ari gukemura ibibazo, nababwira ko bagomba kudushakira abashoramari bakatugurira buriya butaka bwacu, ubundi natwe tukagura inahangaha. Ibyo nibyo byatuzamura byanatugirira umumaro.
Kugira ngo ubuzima bube bwatera imbere, turifuza abashoramari hakurya. Bamara kutugurira tukagura hano hafi aho dushoboye gufumbira, tugahinga, tugasarura, tukamererwa neza.
Umukuru w'umudugudu wabirwa n'abashyigikiye ibyifuzo by'abaturage be.
Leta ishatse n'uyu munsi yatubonera umushoramari tukagurisha, hanyuma abantu bakagura ahabegereye maze hasigaye bagatuza.
Akarere ka Burera kavuga ko kararwa ishinga no kureshya abashoramari mu mugambi wo gusubiza ibibazo byugarije abaturage. Madamu Sori na Mukamana ni butegeka Burera.
Turakizi abashoramari turabazana bakagenda bakareba kandi buriya kugira ngo umuntu agure hari icyo areba baraza nyine buriya igihe nitari cyagira ngo babone kuzafata ariko turabizirikana kuko ahenshi biriya muri biriya bigo buriya barahaguze noneho hasigaye buriya naho hari igihe hazaboneka umushoramari uhishimiye akaba yagura.
Magingo aya ibirwa byo mu biyaga bya Burera na Ruhondo byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko bitangazwa na Karere ka Burera. Hariho naho biboneka ko byatangiye kubakwaho amahoteli n'abanyamahanga. Iki kirwa cya Bushongo cyo mu kiyaga cya Burera cyahoze gituwe n'imiryango 76 kiri ku buso bwa hegitari 37 nk'uko twabibwiwe n'inzego z'ibanze. Mu mwaka w'2013 ubwo twagisuraga kigituwe twahasanze imiryango 3 y'amashuri abanza. Byasabaga ko abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere biga bateranye imigongo nabo mu wa kabiri. Muri ibyo bihe batubwiraga ko kuva icyo kirwa cyabaho hari hamaze kuboneka umukobwa umwe rukumbi wari warabashije kurangiza amashuri yisumbuye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda.